Ronda Don, Eddie Profe, nice music. Jezo, baby, turn around. Bekula, Basaris, smile for me, actually, not others. UG, baby, over singer, baby. Hello, hello, Anna Maria, baby, ebu niangalie, niko hapa na kulilia. I beg you to be my dear. Kule Jordan ya kulondola, Kampala, neya walala. Wagalanze watamia balala, chovola basi chaina malala. Would you give me some, cause you lost your time. Tam, 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 baby, you're so tam. Kakeo motare mochiro, love me, oponya kamiro. Love me, love me. Hello, hello, Anna Maria. Baby, ebu niangalie, niko hapa na kulilia. I beg you to be my dear. Sorry, sorry, ori wa mani, na kutamani. Nevyo vyo nevi sensu, yegoe kami manjiro achi. Kwanini, kwanini, siyo wewe upendo mimi. Kwa sababu wanyi yangu, na kupenda shore. Woi, 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 I pull on my eyes. Wachonka vya eyes, dry my tears. Na wewe kiss me, unyoko wakifagia. Yeno sababu na mye, Mungu anyamba kulunga mye. Okize na kujipo nye, ye mama zenganda mye. Baby mbulira, oli nzalira, alisikia, switi ulira. Oli nzalira, jakutonera, yoneyo mabira. Jetuli kulira, nawe forever. Kagwa ya raia, wechiri muguru, wechiri watuka. Enseri kankana, wabulaze siri kankana. Gandhi nawe baby, I'm so tired. Hello, hello, Anna Maria. Baby, ebu niangalie, niko hapa na kulilia. I beg you to be my dear.